jamani inaniuma mimi nikikumbuka Pamela niliyemjua, sasa yeye huwa eleweki. Sunday school tulishinda pamoja, shuleni tulikuwa kwa CU, mpaka wakati tulimaliza shule ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya nimjue Mungu, juni yeye alinihubiria, mara yeye akaanza kuwaka kanisani akapotea. Sasa yeye huwa nalewa, mtaroni pia nalala, polisi wamemshika pia wao hata wamechoka. Pamela njo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela, tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Tulimjua Mungu pamoja uko wapi Pamela? Usiepe njo kwa Yesu I'm speaking to Pamela.
I remember we used to go to church with that girl. They wanna knew.
Nakumbuka akisema ndoto zake
that girl. They wanna knew.
Nini tena maisha hivi hivi?
They wanna knew.
Nini tena kulewa hivi hivi?
They wanna knew.
I remember we used to go to church with that girl.
They wanna knew.
Nakumbuka akisema ndoto zake
that girl. They wanna knew.
Nini tena maisha hivi hivi?
They wanna knew.
Nini tena kulewa hivi hivi?
They wanna knew.
Pamela,
they wanna knew.
Pamela njo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela, tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Tulimjua Mungu pamoja uko wapi Pamela? Usiepe njo kwa Yesu I'm speaking to Pamela.
Kanisani wanakuhitaji,
ulikuwa amana, ukitaka maofu kuepukana,
kwa Yesu wanakuhitaji.
Kanisani wanakuhitaji,
ulikuwa amana, ukitaka maofu kuepukana,
kwa Mungu wanakuhitaji.
Pamela njo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela, tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Pamela njo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini unachotafuta kwake Mungu wezi pata?
Tulimjua Mungu pamoja uko wapi Pamela? Usiepe njo kwa Yesu I'm speaking to Pamela.